Omukulembeze wa gwanga yoreka kutam 7 yategeza nti government erimonte kateke okutonda operation development model mbavubuka buka mu miruka jonna mu gwanga oluvannyuma lw'okukizuula nti obukulembeze bwa parish development model obuliwo mu kiseera kino buzze bubakotogera ku byalo ekiviiriddeko abamu obutaganyulwa mu nteekateeka eno. Pulezidenti olwaleero akalulu kanoonyereza mu disitulikiti ya Wakiso ne Kampala era ku kisaawe kya Mbogo mu ggombolola y'e Kawempe w'asinzidde n'ategeeza nti ku mulundi guno abavubuka bagenda kuteekebwako ensawo eyaabwe ey'enjawulo eno eringa eya parish development model nga kivudde ku bantu bamulajja ndde nti tebalabangako ku nsimbi zino mu Kawempe.
Oluvannyuma tumaze okunoga n'okuziba emiwaatwa, ssente z'emiruka zigenda kwongerwako, essente zijja buli miruka.
But also we shall examine why the youth have not been getting their share. Now if it becomes necessary to select the funds from the ones of the youth and the elderly, we can do it.
Bwe kiba nga kyetaagisa ensimbi z'abavubuka okuzaawula ku zino, ekyo nakyo tusobola okukikola. Ez'abavubuka ne zijja nga z'abavubuka, babeera nga abavubuka baba tebafuna nsimbi zaabwe.
Naye abavubuka nabo abavubuka must make their own circle and committee. I hope you will not get the same disease like the elders.